Champion, timu ya taifa, uongozi wangu wasuma full dose, full pressure. Akitaki zaidi, tunatosheka na afadhali. Iga uone.
Sahil International, Maurice Mariaga, rais wa Sinza.
Metro Studio, Alan Matigo.
Chonga na kumona malaya, why? Kwa nini? ajabu.
Samoto.